oo kamid ay maray dhinaca awaaraha iyo baraka ay haddii maarne awaaraha sheenan taasoo nafaan ingi kalan kasto maana reebay dhawe susuru misis in sababulo dadkaasi maana qaahe baraka ay oo maarne in sheegad la tabaruucad iyo in shee raashinkii biyoog iyo kulli dhadeersi may buu ya may buu ahmid hayte maasha Allah ganacsi noo ogolaadeen may raas gudiyas ka saareen waana soo naqsay ba may khajaan insha Allah iyo maarne khajaaw doona rajaan insha Allah wala talaabooyin badan la qaaday koow ma soo binay sheega in dadkii maarna la reebo muqdisho in banay maarna magaalada ka hiran number 2 maarna wali ka dowlad ahaan maarna walaa uun kale fadni oo aan hele korna raashin ah inuu deersana haddii may buu aan wajigi in sheega oo saddexaad uun hadda ka jeen in sheega in garacsi laba bulo in sheega ma raayso dadkii marka gargaarkii kor loo qaado dadkii maarna oo gargaar degdeg la deersi in hay'ada samfalka fiyo la hadlay in sheega nafsho may qorsho oo armaan saabsan may buu ka jiraan marka hawl badan darareen insha Allah waan may rajaynayda ilaahay dadka deega kor ilaahay may ilaahay roobsho inta sheena may rajaynayda dadkan oo gagaar ilaahay kusoo insha Allah
kama mulhan dadka anta ku hayay single ekina dad oo bulshada konfur galbeed walan qobada koran mise dad xadafna dad doona iyo xaalada mutafirada ma single muuqato
walaahi dareem korna hab roobad on koyna sa helig roobadka aadiga may buu abril waaye abril lama boor may dhamaanayn sheegada afar bilood bil afaraado oo sanadka dalaga doona marka dareem koorn hoob ilaa heligaas roob la waayay in hadii xaalada ka sii daro doonto yamay buu ahaa ya la taawiye laakiin ilaahay may rajayn intii abril inday mar gargaar degdeg la sheena hata hadii abril roobki kooy adan afar bilood kale beero may buu dalagya ya la sugu doona oo bada beero aramaan way marka dhibaato may buu idan baan taaqiday dadka markii reebay dhaw iyo dhamaantay ma hadda kirdi darmaan inada lamb geek lanki ee volunteer koor inuu suubimay kala suubinay in dadka xaafadaha oo abaabulna gudoomiyaha xaafadaha kulli abaabulna erna maran lamb xaafad kasmay bulay raashin yar fadmay buu in dadka diirsaya natiijada suubin
jara gudi oo gudiga abaaraha la erow oo konfur galbeed magacaawdi ama maamulkiin degmada gudoomiyaha degmada ato oo la suubi oo dadku u gurmido madal ku raaba dad isxil qaan
ad maamulka degmada iyo in sheegada iyo heer marne state oo wasiir kusmeen madaxweynaha uu horeeyay iyo wasiir imey baaranta may buu ya ka jiraan walaa had marne dadkii wala la deersimay buu han qaabka samay buu han ya la ka deersi marka demey rajaynaa insha Allah haddii dadka haaqiin madalka hadamay buu dhibaato may buu eedan farabanta eedan maalan maalan demey dadka hadda dadka hoola qabta may dhiideeta haddii soo sheega suuga jeeyay walbaase may buu nin gooni may buu ya dhiidin dadka bisha xoolasho oo fiiray may buu ka tabeen dadka bisha xoola ka dhamaadeen marka xaalad may buu eedan adagta haddii ma rajaynaa insha Allah haddii ilaahay gargaar degdeg shoono ka tuuna insha Allah
dhacay tirada ma nin sheeg korto dadka bogtaale inta kooy abaarta kuroori
walaa ilaa iyo dhowr kun qoysiya marahay insha Allah dad 6000 qoys ku dhaw yamay buu ya agagayahay waa hada wiilba billaah waaye haddii saxsi darto may buu xaalad may buu ilaa iyo may dalkaaba dad badan in oo maarne in tirada eedan si batoolkeeyo